kununua.
Nina changamoto zake.
Wishes music.
Nimetoka mbali masta kuwapitia msihisi tu mistari but real imetokea. Lipo mfata quick ya kasema siwe na raka. Ipo siku nitahisi tena tatoka raka. Nilihisi siriziki nikaendelea kusaka. Lipo kutana na niki ya kasema usinipe gas. Nikamuuliza kivipi ya kasema staki kana. Wanna be superstar lakini nitafanyaje. Nikaenda kwa profesa nadhani atonipe jay. My sister Vanessa please come over me. Mwenzako sina pesa vipi nitafanya mziki. Who are you by the way? Hicho ni Richo jibiwa. Na maneno ya joke hayakuniweka makini. Nilizidi tuzo no bila kujua kwa nini. Lini nitakutana sami. Labda nitachia hiti nilata kumtaje chief. Majibu alikuwa ya moto japo sikuwa na bendi. Nilipomfuata mpoto akasema kwa mjomba Andy. Yeah. Akasema kwa mjomba Andy. Nani atanipa support kati wa masuperstar? Au niende kwa joti kabla sikenda kwa nature. Wengine wanasema feti, wengine wanasema besta. Wengine waited ni ngoje fiesta. Sikuwa na kiba nilibaki tuna haria. Kwenda kwa chibaba anifundishe mistari yangu. Japo best man alikuwa vibaya. Niliamburia stress na kupaka kama fire.
Naonekana not to care. Nifanya kitu gani nikubalishe. Kila moja naonekana not to care. Nifanya kitu gani nikubalishe. Ili game changamoto zake. Lina changamoto zake. Ili game changamoto zake.
Wanyanja wengi wanawaza kaka yuno kasema. Sini mchuzi wapweza sije kapata homa. Nisiponge kingereza hajarishi sija soma. Mengi na yaweza mazuri kwangu ya nagoma. Sila nikiziwaza hip hop itanitema. Hip hop itanitema. Najikaza kiboi wasija kanite baby. Na maneno ya neye rizidi nipa mitego. Nili yumba yumba na kumkumbuka sharo. Kwa busara za kanumba leo nigesha kuwa hilo. Soni nashindwa kuwaza na back tuna machozi. Najakaya kakataza wapi nitapata kazi. Mishi mishi siku wa tisa na kutana na bere. Yoto zangu kwa hota japo nifanye tukeshe. Kila nilichofanya ndionekana na kosea. Bila kukazano maskina utonitokea. Jina nila ndo jina lilo tokea. Pesa rafiki okweri wamini muulize shida. Nimona mengi kikweri kama ndiko kwenye banda. Ramwana baba tasari hakuna nazipenda shida. Usipo ni kubari I hate this niche nigga.
Kila moja naonekana not to care. Kwenye kitu gani nikubalishe. Kila moja naonekana not to care. Kwenye kitu gani nikubalishe. Ili game changamoto zake. Ila changamoto zake. Ili game changamoto zake. Ila changamoto zake.
Yeah, need some tunes. This is how we do. Yeah, this is better use the knowledge just to get a good thing. Yeah, yeah, need some tunes. Yeah, need
some.
Yeah, haha. Changamoto kali.
Badman tudo.